Chess beep. Panda beat.
Bak chini bwe.
Ama işte.
Mano avuru.
Just got it from gochoapp.com.
Bwef. Festin de mufio mushanga before exam. Ela baba mwala chelwa ndi wa masamu. Fwakela lenge feed yako naba active. Ini kesi wafika wandiku back Steve. Kunuma yes kundi busy ndeli paper. Nepishamu fenefio ya lava paper. Time time kagelo kafikalo ai. Jisi ya likosa beta na nena wahai. Wangu tachelwa chelwa ya lila na siren. Jovele gudula kitwala mona na Irene. Semu to you bigge chase for the fucker. Na nebu mumu timanje vede na kwaka. GCE, GCE. Examu ya likosa baba GCE. GCE. Nimfilo kulembo ponji shide GCE. 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 Beautiful girls na wana vena GCE. Hey, tampeni kokulemba exam starts now. Ndole shene bakunu masekana fismao. Jevele na ishi watetu fiaseka upashidi. Apanga fiako sabeta na muipusha kaidi. Section B na sinshishibe wala wala. Pa answer sheet first nishe pofechi kwala kwala. Nafiko sabateti nishe blank page. Nanguhu popo winga mfisha that stage. Kwesheni wanu yeka yeka dia tefintu. Chamu mala chimine padi alisha pintu. Invigileta na nkomenso pastreti. Neponjikela feeling itu concentrate. Ngodi naka paper soko wafunya shani. Ishimilu ndelawe baba ya shani. Invigileta letu londa kwa chitu aliambana. Prasgelo yunjikele na nkweta tuampana. Mu examulu momenso ledi peo peo. Nukupasa pa idauti ni feo feo. Usheni fishi na mulufia ni examina. Muni ipepa la tafishi de fenomena. Dikeji ya mufi indembele pa uniform. Aili gireti beta fio kubo mfia wisdom. Mufia shade nje wabika kwa mano kuskulu. Jisi ya liko sefia njebele wa shkulu. Beautiful girls na wana vena GCE. Awami sana panga wapitani EEE. Skulu ya liko sabigi money that's true. Pepa ya pusana na wata ipass through. I've been spending money muma tushoni. Perfume sitada wala nona kweshoni. Mr. Mlengangali ni yangani kenge. Chingwe no pula na menzu mumu tenge. Waf, waku chini buwe. Chase B. Chase for the bed man. Flip anga man.
Just got it from
gochoapp.com.